mojo sana.
Ini last buta makwa kalenda.
Unasikia beat unasikia beat unatetemani.
Kalale kalale, hey, yadi yadi nini kalale. Yeah.
Your baby mama's favorite DJ. DJ Ray One.
Ayo, what's up Africa, what's up family, easy homeboy, city boy, city bubble. And I'm chilling out with the baddest DJ, DJ Kim. Keep it locked up, baby. DJ Kim 254, usiondoke.
Boom. Mastermind DJs.
Wananiita
Ray One
kugeto, njoni kuonyeshe maisha ya majengo, tupitie mpambe tule wali, twende pangani tuchade majani. Hey, if you know you know. Hey, if you know you know. Hey, if you know you know.
You know
you know you know you know.
Ray One.
La troupe was in there. Baby get down, shoot baby for me. Baby get down, show me.
DJ Kim.
Baby get down, show me your mind. 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 Show me your bag, 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 show me your mind.
Your highness. Kwani wewe ndio tightest na shimo zote skimi nda insect na vile niko madudu mimi ndio insect.
Shaika ta adi adi kwa tu mizima tete ula touch kame kuwa jantina jeza blow kama rema ni kupe bima ama ni kijezi ni anze maniga nikitoka neche shashni ya anze masiga neche takia chromio ni kunyo masida taka npate brain pesa mingi ni shida kate maji adi adem nisi pate mifiru wa
Chane mume wako nani? Unajua nadia kweli mini nani?
Weni nani? Unampigia simu kama nani? Yeah. Hata utoe vya ndani, hata rudi hapa kwangu tu nyumbani. Yeah.
Anapenda vidogo dogo, mwenzako anavimumunya. Mwanamke unapenda zogo, tafuta jambo hilo la kufanya.
Choka na we, wengine ahende, yule hakagui.
Kelele ya chura haizui ngombe kunywa maji. Kwangu habanduki, kwako hatoboki na kwa mana ye.
Anapenda wife material, mwenzako anakudanganya. Mbona mke unakasoro, tafuta jambo hilo la kufanya.
Bado sijamwaga, sijachoka. Ndiyo naanza sasa. Utamwama haba ndo naleta mama.
Wewe wili, nina swali vile vile tenda wili. Unaweza kunipenda tuwe wawili. Ama nikesi tuka nandi na ye ali. Basi tufanya vurugu baba.
Usiwe na shaka. Kama nkungata tangata utosheke. I wanna do you, only you. Hakuna mwingine yata kwa majuju.
Pepeta, 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 nga. Pepeta, pepeta, sakata, Nadia.
Pepeta, 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 nga. Pepeta, 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 Willy.
Nikune, nikune,
komi, 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 Deja.
Nikune, nikune, nikune,
Inge Diva.
Nikune, 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 nikune,
Stokey Home, Buna Cafe.
stuck at home.
Una kafia.
Stuck at home.
Una kafia.
Yeah, yeah. Eh, burudan, napenda burudan. Lakini leo ni kama gava wamejam. Kuna kafu na chill tuna fam. What a mess, watu naumia. My lovers wanaumia, Kenya tunaumia. Quarantine, lakini tuna chill, chill. Hey, bado tuna chill, eh. Nyonga monkey, nyonga nyonga nyonga. Eh, nyonga monkey, nyonga nyonga nyonga. Nyonga monkey, nyonga nyonga nyonga. Eh, nyonga monkey, nyonga nyonga nyonga. My boys wana nyonga. Mi, Stoke home,
una kafia.
Stoke home,
una kafia.
Stoke home,
una kafia.
Pale zabe zimeshika tukiseti mahedi. Mafegi, mathegi, walambe manyungi. Kwanza rada radua, kigango koza nyuma. Seti kishada ungulo, mena wate nyanyua. Cheki buda, kibuda, kinanuka, kinatupa. Kwa boxer, manjoti zinanuka, zinatupa. Ati kwanza kwenye ground, mi upenda gavi yungo. Katika katika na ucheze na mdundo. Zampira, mi uchechechecheze ya olimo.
Hello, hello, leo tu ni kwa keja. To all my fellow wanna die, mindo meja. Okungu, mtoto wa Adija. Mpenda ngama tambla. Na leo ntawezana na vile ntatufanya. Zikiwa zimenyanya. Yo cartoon, funny wa manguati. Stingo mingi mingi adiju ya kabati. Kwa keja ya mabati. Na kitu mina penda ni kukemba na kwa kiti. Nyonga, nyonga, nyonga na nyuma mina gonga.
Stoke home,
una kafia.
Stoke home,
una kafia.
Stoke home.
Mafo on the beat.
Ray one.
Kawaida na sasa ni kumoto moto mimi wako mtoto moto ninachohisi ni yoyo moto napenda zako simple simple uko simple napenda ndaro zako simple
ndio matake
uko simple napenda ndaro zako simple
ndio matake
na sasa ni kumoto mimi wako mtoto
ndio matake
ninachohisi ni yoyo. Napenda zako simple, simple.
Sweet, sweet, ati njo karibu nami. Nikupe penzi, wako nipige kambi. Mimi nakuenzi bila wezi juwezi. Mapenzi si watatu bali, ni ya wawili. Ukiwa mbali penzi na dondo kwa na machozi. Usinipe edeki, usinipe ati breki. Njo kwanguma unipe malavi davi. Wewe ni dakitari, njo unitibu. Nisipate maumivu, wangu tabibu. Kwangu usafika na kwambia karibu. Njo kwanguma nikushike taratibu.
DJ Kim,
niyo waiter unataka kitu gani? Weka order na leta tumezani. Utakula hapa ama utakula nyumbani. Utadishi solo ama utaita jirani. Weka, 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 weka order mina leta. Leta, leta. Weka, 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 weka order mina leta. Leta, leta. Niko na flata miwe sema niko nda. Na nabonga kila mina metoka da. Mini anti-social nasema ya nisaki salam. Na kamu kona beef na kuja na roiko madam. Washa kinduku lutu chome tumediki plani. Mini kukuwe ni joko wa mashinani. Mina chuchuma ni kama nataga mayai. Washa mshuma giza imezidi ukundari. Mini usupu siogopi dudu. Sezi pia na respect kwa manuku. Sezi try kuku impress wesio mungu. Sezi try kuku andreska wesio wangu. Nimekam ku address ndugu zangu. Na nikiza juu napenda style yangu. Niko unique sinafanya maajabu. Neje mafansi napenda ngoma zangu. Neje mafansi napenda ngoma zangu. Neje mafansi napenda ngoma zangu. Ndio waiter unataka kitu gani? Weka order na leta tu mezani. Utakula hapa ama utakula nyumbani. Utadishi solo ama utaita jirani.
Your baby mama's favorite DJ.
Tukate, chunga usrushwe. Tukate, kate, 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 chunga usrushwe. Tukate, kate, 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 chunga usrushwe. king it like candy. Anataka we daily jia sticka spendi. Anapenda we daily jia dika staki. Shorty what daily jia bed na iwake. Anasema kaa mwagi basi grease ndo ipaku. Ati daily nishikisha nikitema ndo tuanze. Anapenda nikichapa ikae sana ndo ibambe. Baby hiyo mchezo nda iweza walai. Basi wacha nikuambie ile kitu mina die. Shorty bus ingi za kidogo walai. Niki anza style ingi za kidogo walai. Napenda iwe tight isikuwe tu pana. Fungua tu fine ingie tu sasa. Inama tu fine nikujie tu bumpa. Kikisha kitu deli hiyo kitu naichapa. Nianze pole pole ndo nikimbize faster. Yo kitu inaleta makelele ka pasta. Utajua kitu sahi una deal na mamas. Kila shot nikipiga na pepeta ka gangsta. Shorty bus ingi za kinyama walai. Niki anza style ingi za kidogo walai. Niki chapa usinilete za kitoto walai. Basi shorty seti poa ni kuchimbe walai.
Unataka penzi ama unataka penzi mama. Basi ukitaka penzi nifuate twende hivi mama. Mata nikupalilia kama kuku wike. Mini kijana bomba. Utanipenda sana kwenye duve hey, yeah. Siri zikigongana utafahamu siri ya hii duve. Mama malikia ni kamate mugongo. Na mini kwa kamate mugongo. Niendeshe ka bicycle. Na ujuzi wa jua kali. Yes, I don't lie, lie, lie. Niwe mina die, die, die.
Paka kileleni. Amini naposema na kupenda. Amini naposema na kutu right.
I love the way you talk the way.
Take it down low.
I love the way we sing music.
Take it down low.
Give it to me baby baby.
Take it down low.
Umuliza mamuliza.
Take it down low. Niendeshe ka bicycle. Na ujuzi wa jua kali. I swear I don't lie.
Kajuna, tell me what you want, girl, I'm all for you. Say I'm all for you. Yeah, you're perfect, my girl. And I only need your love.
And even gonna turn is it too. Baby, you can do it quick too.
You're my energy. And for you, I will sing these melodies. Yeah. And you know you're my remedy. If you need somebody to love, girl, you're my energy. And for you, I will sing these melodies. Yeah, yeah, you're my remedy. Call on me if you need some love.
Yeah, if you want my love, if you want my love, no, no, sit the mind love, we sit the mind love. No, if you want my love, if you want my love, no, we sit the mind girl, we sit the mind love. If you want my love, if you want my love, no, we sit the mind love, we sit the mind love. No, if you want my love, if you want my love, no, we sit the mind girl.
Single, single, single.
Yeah, I like your lingo, lingo, lingo.
Yeah, I like your lingo, lingo, lingo.
Yeah, I like
Umekonda na bado unakaza. Umekonda na bado unakaza. Unaringa na bado unalada. Umekonda na bado unakaza. Unaringa na bado unalada. Umechapa na bado umebonda. Na bado unacheka na ata unaaga. Chafua, chafua mieza na bianga. Chambua askuwe kalewa. Naene atakaye kilema. Chapa adi alie akiema. Na luku ni upiga luku. Na dudu ni wapa dudu. Toto kana lilia mjulus. Ni king ping suezi lalisha.
Oh, 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 niso. Oh, walenze makondiko. Oh, oh, wanziko. Oh, ako kek na maombido. Oh, oh, ombido. Na maombido. Oh, oh, ombido. Oh,
Kegna, yeah. Ni mrasta, na mtaka. Ukinitoka nda kufuata na traka. Alejandro, mad meat tractor. Bulldozer, wapaka. Halal, halal. Niliona miaka lifa ndani ya church. Alikuwa amevaa blazer ya patch. Tabia ya dem, ametoka catch. Sukuma wiki na sukuma wiki. Ukichagua kiki kuwa mpiki. Nikilikita kwa iki iki. Takumwagia kutu ya wiki.
Oh, 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 niso. Oh, walenze makondiko. Oh, oh, wanziko. Oh, okay.
Hapa ni EQ, dema na IQ. Nina chocha mafisi wa join kukiu. Ama more wanadai kunichu. Ah, sitishiki. Nina machine ya kuservice kila mtu. Leta inji natoa hiyo kutu. Napenda flavor atakiwa mwitu. Nadai mate kwenye paka wa msitu. Feka feka hadi upate hiyo kitu. Inalia inawashwa na kitungu. Inspector nadai shika dudu. Ni kama soja nadai hiyo rungu.
Nimetokea kisosi sosi. Sijaanza kufloss floss. Hapa mi ndio boss boss. Sos, sos,
nimetokea kisos, sos. Sija anza kufloss, floss. Hapa mingo boss, boss. Hey. Sos, sos. Usiweke volume loka yangu ati. Kaka yako inaonja kana nasi. Kuna venye mina dai bibi ya kanyari. Leo na mga na stui ata shati. Party party, party party. After dunga nda kuspark na party party. Leona roll mangwa ndani ya chapati. Kwa tumbo ndo nilianza madambi. Mezi sita na nyonya jegi ya jirani. Mami, mami. Kumbe alikuwa sugar mami.
Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover.
Young priest, nasikia unaitwa baha. Juu sinu wa zingba, tusikia tunagabaha. Juu kani jing, vimeshika marakatha. Labda neche chuma, nikaseti kwanza wata. Labda neche pupa, nikachome kwanza shata. Labda neche chingri, nisitupe kwanza rata. Ama nikateke wale sizu wa ibada.
Kuna matame ya tamani chana.
Ae, kuchana.
Temptations kiu ya dhyanga.
Ae, ya dhyanga.
Injili yangu inapingwa sana.
Ae, napingwa sana.
Wakini cheki na odi wa muranga.
Ae,
masere.
Cheki superhero na mission, yeah. Black and black looking like a billionaire. Game ni nae mwa bingine free na pair. I know it's impossible to really not stare. Spend weekend zima kasi mi content. Flow ya kukufanyo se machine come ten. Don't fold in na kuja na breeze una smell. Ime mix na shash but you really can't tell. Cheki black juu chin. Window ni li tint kabla uhami mjini. Ningumu resist chizi fly kamimi. Before ni trust when you make na take nini. Badiliki, melanin juu chini hakuna bleaching. Black is beautiful, you're not teaching. Girls are thinking, ni makin tu na makuin. Squad yote mpaka DJ.
Black,
juu ya kuangeza tire.
Black,
competition na icheki kakio. Mako yake pia ni black on.
Black,
Michael Jackson.
Black,
banka counter.
Black,
spend my car. cash on, and her ass on. Competition and I take it kwa kio. Kwa yake pia ni black on, na ni black.
Boys club tumedunga maope na nyonginyo tuko moshi. I swear sezi tell pani tuko tuko setere sese. Mchezo rezeze, rani shita ni mubuture sese. Switch bank what a champe does. Dani ya ring ni mahedi zine dinzi dan. Nataletewa ile kitu minadai mevai. Wakikata maji mini ko divine agedai. There's a will, there's a way niggas inje andoa. Chawa shuku haa nyoka san kwa dondoa. No wezi hepa luga yangu vile na roro. So nipe stand innovation vile na kapo. Kwa nimedunga black dani ya G-Wagon. Nagen nena black model and a friend. Chupa ni black tags in tag kwa swag. Nasumbu waka kibeti ya chalo.
Squad yote mpaka DJ
Okigenji, Top Galis,
your baby mama's favorite DJ. DJ Day
One, I would dig y'all with the big bumper. Yo, see me girl come kill man with the wine. Man a bad boy, this a no badness time. Be a top class, loving a blow your mind. No fa tell me say them love me, I watch the eye.
Wakimgati kukladi Versace. Kasikini ukladi mambati. Akikonto kubaki mabati. Yeni bro kuchai wazing mangati. Saja, what a guan come slow. Mini salgasa chang. Wanapani iso shada master ban. Raski parasosi ya master ban. Kubarikiwa ama ni kas. Juwe bridge kupita ni mas. Weda na kenba na enve yo mas. Ticho jicho na ticho kipas. Love it when me grab it on your waistline. Face on down. Love the way your body incline. Put a little hickey on your neck round. Breast stand up. Love the way your body reply.
I will dig y'all with the big bumper. Yo, go and do a beer thing, you know. Take time from your fling, uno zimino, zimino. Uno basa baga wine, you know. But I wine fit it.
Maze form siyo poa tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Usisahau ya kutoa tuma kitu, tuma kitu. Tuma kitu gabe, tuma kitu. Hey, yeah, all I do is swing kama Khalid ama Usman Kamaru. Headbutt basingiangi booth na manyaru. Loni renji staki nuksa Subaru. Miba zenga swak na pigianga luki ya gumbaru. Don't fike apa, amen ni mungu. Ikitu wanga ni tamu but again ni uchungu. I remember watching to work for NTV. But maybe pia mininge chujo kama Ken Mijungu. But mini rapa na wapeleka na rieng. Na kama shini miyu ende shamanyie. Yesu ni baba staki meze shaja chien. Yes pana inachuna tukiveveka na bien. Atujanza juzi ni luge ya zamani. Jeshi yangu ya bangi huifuta hadharani. So ambieni oji amifika. Na ni rumba ya kayole isi rumba ya Japani. Let's go. Kombosho ni narobe mbele nyuma. Sina pesa. Na bado inafani fike ronga. Niko railways buda ni menuna. Najaribu kusikiza madonda. Fresh keja amende ataki skuma. Amechoka na nguo za Gikomba. Karanja kuna dona fa kutuma. Niweke kwa inamba buda boss. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Na tumepia na ya kutoa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Maze form siyo poa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Usisahau ya kutoa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Gade, tuma kitu. Eyo nina issues kadha mefichia paparazzi rada. Na usinite brayo, afadhali papa. Umolo toka bondo, hapo shwari kaka. After nipate mjune libidi nisare fuaka. Na sijayo gopa kuwa na enemies. But after God the only thing I fear ni feminists. I hope I don't get cursed for that. Don't be surprised mukiambi what this verse is swag. Either way niko wera sizi choka ni chekwe. Niko hapa niko kule buda mboka ni mbekse. Kaka mega huli tangasha mola shikwekwe. Juka fomi na keroma then I'm always interested. Kuna dili na Ivana ikijipo na kusho. Pereka iyo luga uko eni lipe zangu do. Ini language ya mabroko toa kutoka ukislay. Kiso chorea kutuwa nishana kama nye uchekeshi. Bombo club Lamboshu ni narobe mbele nyuma. Sina pesa. Na bado inafani fike ronga. Niko railways buda ni menuna. Najaribu kusikiza madonda. Fresh keja amende ataki skuma. Amechoka na nguo za Gikomba. Karanja kuna dona fa kutuma. Niweke kwa inamba buda boss. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Na tumepia na ya kutoa. Tuma kitu, tuma kitu.
Slide on the pimp gang with my pinky ring. Lot of gang, lot of bitches in the icy chain. While you claim that you rich, that's a false claim. I
straight to the whip, no baggage claim. Whole lot of styles, can't even pronounce the name. You ain't got no style, see you on my Instagram. I be rocking it like it's fresh out the pen. Only when I'm taking pics, I'm the middleman. Walk talking like a boss, I just lift a hand. 3 million cash, call me Rain Man. Money like a shower, that's my rain dance. And we all in black, like it's gangland. Say the wrong words, you be hangman. Why me stick to your bitch like a spray tan? Mister, what kind of car you in? The city love my name, nigga, I ain't gotta say it. She can get a taste, she can get a taste. Fuck what a nigga say. Start saying like Mary Kate.
Shoti ziko bigi kuliko wadhi. Idha ya waine nipate kehelini. Nikiwa na my boys, bogi ni dimbuka. Goko zangu inne, waine wa inne. Yani kama obi, leo ni kupati. Bila takubaki, mambo kuchatisha. Bila kuwakisha, matezi kikomu. Kupei na kubleki, bila tama bleki, bleki.
Leo ni kubambika, nasema kuchatisha. Na manguko wa meiva, mapoko na madiva. Nasema kuchatisha, kudimbuka. Bila ya hata kubakisha yo. Eita leta 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 leta. Juleo ni ile siku manze kumeshika kuliko moto. Nasema ni kumoto kuliko moto. Leni zile za weita leta leta.
Mamlete.
Weita leta leta.
Mamlete.
Your baby mama's favorite DJ. Wanege swaga ila haiketi. Yuku sipigi fake utokuta na vafeng.
Lewe Gucho Prada.
Pengine glasses au kata
madini. Mukari zaidi ya donut. Anasha simba wenu na nyasi menu hai. Naganyama sishobo kia tango mazikiguma. Still sassy spendi mazoya talking chenye na uchuna. Unavivoshwane uje uyu mwike nasi.
Kama takinywa ya cha waswasi. Na kama tingari nazima ita taxi.
It's all on me.
But don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa. Punguza selfie nita kukacha.
Watoto na pombe. Watoto na pombe. Watoto na pombe. Nilichofata ni watoto na pombe. Watoto na pombe. Pombe. Watoto na pombe.
Nita
DJ Kim
Kugeto. Njoni kunyeshe maisha ya matengo. Tupitie mpambe, tule wali. Twende pangani, tuchade majani. Nono umevamini. Na unashinda ukivuta vuta chini. Niyo haga inainua, sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisher pantirimu. Manzeni leo, leo ndio leo. Manyundo leo, watoto na
video. Mshuni, kuja uyu mwike nasi.
Kama takinywa jecha waswasi. Na kama tingari nazima ita taxi.
It's all on me.
But don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa. Punguza selfie nita kukacha.
Watoto na pombe. Watoto na pombe.
Hamida, show me your panty. Hey, hey, hey. Why don't you come over tonight? Hey, hey, hey. Mwacha alale kwa maji. Biki jini mekula miss your doggy. Ajwe na ichapa tonight. Hey, hey, hey. Ipe bend over si tisemba. Yale ya jano ni kutenda. You know me want it. You know me love it every day and night again. Amira, eh, eh, Coco, Amira, give me some. Amira, eh, 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 Amira, give me some.
I see them jiggy, jiggy, jiggy.
One more time.
In your life, your last time.
One more time.
Oh, baby, find your dinner.
One more time.
Oh, yeah, yeah.
One more time. I'm jiggy, 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 jiggy. One more time.
Feel only find your last time.
One more time.
Oh, baby, need better.
One more time.
Yeah.
nipe tena.
One more time.
Limi kwenye shingo, mikumi kingo. Oh yeah, yeah. Baby show me what your mama gave you. Oh yeah, yeah. Love it to baby,
love it shindo.
You better know, hapo mefinya, finya hivyo. Your tender touch, oh my gosh. Hapa kende wanna fast touch. You got the swag, them can match.
Oh yeah, yeah.
Hamida, eh, eh. Hamida, give me something. Hamida, oh yo, yo. Hamida, kill me.
Jiggy,
one more time. In your last time.
One more time.
Oh baby, fanya tena.
One more time.
Oh yeah, yeah.
One more time.
Come jiggy, jiggy, jiggy,
one more time.
Feel only fanya last time.
One more time.
Baby, nipe tena.
One more time.
City boy.
Thank you.
City boy. Come sora. One over can she be pretty angel. She wanna spend all her life with me. Oh yeah, yeah. How many goose, how many jazz, I'm a upendo. No. How many shiga taga moyo sisi. Oh yeah, yeah. Yeah,
let me say. Anani baniye, anani achia. Hakini baki dogo mina changa nyikiwa. Anani baniye, anani achia. Hakini baki dogo mina changa nyikiwa. Nibe yo, 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 yeah. Nibe yo, yo, yo,
mama.
Nibe yo.
Make a bad man, then me cross this border. I go risk carry thorns in me shoulder. Make a little little dance, but think I enjoy your body, 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 brem, brem. Where you went, but see, pole, pole, kawa ni koroga. Tunguliza mchana galu, me ni yoga. Na me mwile mpima, nina vote tema, niko hoi, hoi, brem, brem, brem. Well, for my merit, smile like Rihanna. Nilipo kukuta, ikuwa kesi kujuana. Money mwangu mefika, like my banana. Mimi na we kwetu, kwetu, wida kupeana.
Come on, yo. Yo 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 yo.
Kelemza.
Anani baniye, anani achia. Hakini baki dogo mina changa nyikiwa. Anani baniye, anani achia. Hakini baki dogo mina changa nyikiwa. Nipe yo, 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 yo. Nipe yo, yo, yo. Nipe yo.
I want another one, just like the other one. I'm a booty by the world.
ABX sound, baby.
I want another one, just like the other one. Tell me booty by the world.
Have you got the chill with a great? If you bad enough, take you back to the States. Kenyan flag up on a caddy. 2 days in, she call me green card daddy.
That's me.
Juna langu ni panaka, tawana baba. Kula whack them seeds like Simona Sukuma. Baba, a man that'll pop that check. Baba, little sober, don't beat you intellectic.
Baba, 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 baba. Woody, woody, baba, 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 baba.
Watcha, watcha, kata, kata, kata. Baba, baba,
baba,
kata, kata,
kata.
Baba, haya,
haya. We, 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 ni matua, tua. Tingo flani za matua, tua. Juu uku Kenya ni mata, ta. Neza kulu ahadi kwa manya, ta. Setisha, kaona shada adu kuje kwangu we wakisha. Nosifike kimangoto adu fike mebisha. Pandisha, kani tam bakisha, kani nduku nukisha. Kani ndugu tumtatie apa pana masika. Leta leta zinishike, kana skiza arika. Matika, kana fuko patika, kana turika tika. Nati girl takika, mangika. Ushalewa na umekunyo masida. Kawangoi ako area itabidi umepita. Idi Amin, da kutoa tu maganda. Uji Amin, uzitoke kwa kitanda. Tote ni matraisa unaitua.
Baba, 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 body, body, baba, 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 baba.
Ladies, control yourself. It's the DJ that gets you wet.
DJ Play One.
Tunaskia beat, tunatetema, nina kutu hadi kwa booth mukula itina. Flex na girls jina ke makena. Ako fine fine one shida mdomo matena. Unaskia beat tunatetema. Nina kutu wadi kwa booth mukula itina. Flex na girls jina ke makena. Ako fine fine one shida mdomo matena.
Kumbe dem jo ninge uso wake domo. Wake domo ninge uso wake domo. Kumbe dem jo ninge uso wake domo. Ako zabe anashikisha na thiongo. Kumbe dem jo ninge uso wake domo. Wake domo ninge uso wake domo. Kumbe dem jo ninge uso wake domo. Kana bubble kana pendanga mdomo.
Yeah.
buda boss kumbe ngeos ni wagidhomo anadaidi na venya pendi masomo msomo na as a flow sipendi mdomo si formal itabidi ni seti kikomo si normal chura kupatana na ongongo kwa ngango skini niga kupatana momo na hormones zake zimepanda past kongo leo ni manduru na masifa ni za thiongo
kani ngeus wagidhomo na natupa mdomo kana bonga chafu na kasafisha na omo kana lia lia kanyamazishe na lolo na uneza kapatia juka na washwa na hormones kani basha na kujanga na kiondo na katanga mabia nyumki katanga mavodo kala clash na na vibe na opondo na takatuka soup na samaki ya kafongo
kumbe demjo ningeus wagidhomo wagidhomo ningeus wagidhomo kumbe demjo ningeus wagidhomo ako zabe ya nashikisha na thiongo kumbe demjo ningeus wagidhomo wagidhomo ningeus wagidhomo kumbe demjo ningeus wagidhomo kana bubble kana penda nga mdomo
Bomo kankachupi, sezi kwambia rangi Ino kizuwa zogo, badu utapanguzo Anacheza kiuba zenga, chezi kamhenga Nomani ya fandi anataka kasina Jui kurequest, adirachwa na kunyima Atukuna tatu kumbe budani ufucha Jui kurequest, adirachwa na kunyima Na badu anagawa na badu ya kujengi
Knock knock, who's there? Boys wa kidhomo, ganga Niaje suatu ni pedi kongo Bombo, mini ras na spendi local Fofo, nimechapa ni kalala fofo Don't touch, kani doja nimeipiga lombo No no hadai straight anataka combo Shobo rice peas ngofu chomo hadi koko Choko Sisi maishimo kande jimtu ninge uswa kithomo Wake thomo ninge uswa kithomo Kume demdo ninge uswa kithomo
Nyanda imekazwa ini ushikishi Napita nikipata nikisipisi Napika iyo kitu inapisipisi Ukyo na mina mbulu juan komasi
It's a Friday night Ita wenza kwa ambie Kuna party tonight, no time sasa wakimbie Chelewa, chelewa, mwana si wako Na uchunge usije hepa na wako Umchele usije tiliwa kwako Baby, ikibamba sana piga kelele wewe Na kama ni noma sana piga kelele wewe Boomerang dance on the dance floor Fine girls dance on the dance floor Hennessy pour on the dance floor Cause leo ni kutesa Tesa Form ni kutesa Cause leo ni kutesa Tesa Form ni kutesa
Kazi nimeingiza dosi na pressure Kwenye burudani nilipiga show nilitesa Big up the fine girl in a pretty little skirt Young man in a African shirt Wave your hand and do the Odie dance And shake your bump like you know how you work Ooh, all of the drinks for me Mifuko imeja leo, imeja pesa And if you look at me, luku luku, vile natesa Na ikibamba sana wapi nduru wewe Na kama ni noma sana piga kelele
Cause leo ni kutesa
Leo ni kutesa
Fomu ni kutesa
Na tesa, na tesa, na tesa, cheza
Cause leo ni kutesa
Usiku to dawn, bogi ku zone Imewasha kingdom, keti mba tukukon Tukuteke kwa chom, fenana papa jones Nadia apa ndio don, dosi mpati kufon Nasikia ako salon, tulomi ndo the bomb Club pia imikrom, bogi mbaka yangong Mebambika na song, sile si hu perform Rende pia ni wrong Niko juu ya nyama ya bama na kachumbari Na juu ya diabetes cha tuweki sukari Plan size imetufikishe uko kari yako Walevi wa shanza kuleo mekali ya flow Anasikia form ni kutesa Tusimalize kanji tumtatu rudi kalesa Wakanesa mavodo bila chesa
DJ Bray wana
Kutesa
Yo, parote, vipi wana Yo, kutesa
Kim
VP one boy.
It's Lord Kutesa, but Jafua, my friend.
Check a day on the beat.
We are mastermind DJs. Mastermind DJs. Mastermind DJs.
She no like it, got a naughty, but she go chop and if you give her cucumber. Waka from Transamati, till I leg pick in, shake her with a locumba. Baby, make her give you solid, make her even mix and with a lay and I walk bow. Hey, wait, let me tell, let me tell, let me tell, let me tell, let me tell. She dey feelin' da 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 di da 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 da. She dey feelin' da 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 di da 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 da. She dey feelin' da 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 di da 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 da. She dey feelin' da 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 di to. She say till infinity, till infinity, infinity, infinity. Yo yo yo. She say make her put it in, make her put it in, put it in, put it in. No no no. She say till infinity, yo. Infinity, yo, infinity, yo. She say make her put it in, make her put it in, put it in, put it in. No no no.
We are the Kalahuska. Cover me like babushka. Booty like Tokemakiwa. And you bad, you a different animal. Sangaloni like a JJ. Make I beat on like I'm Sonny Wiki. It's what you do with the banana. Go determine if you go get us for banana. Very much show yourself, do what you do. Use Kayamata, you feel use juju. They don't play me your tape for artillery. You they use collect boy salary. Make I put firewood for the fire. Send you the wire. Now you are go ama and I know go retire. Bedroom voice be like say you there for the choir. Do re mi so la si do, do re mi la la.
She da 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 di da 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 da. She dey feelin' da 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 di da 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 da. She dey feelin' da 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 di da 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 da. She dey feelin' da 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 di to. She say till infinity, 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 yo yo yo. She say make her put it in, make her put it in, put it in, put it in. No no no. She say till infinity, yo, infinity, infinity, yo, infinity, yo. She
say make I put it in. Make I put it in, put it in, put it in. No, no, no. She say till infinity. Till infinity, infinity, infinity. Yo, yo, yo. She say make I put it in. Make I put it in, put it in, put it in. No, no, no. She said till infinity, yo. Till infinity, infinity, yo, infinity, yo. She said make a put it in. Make a put it in, put it in, put it in. No, no, no.
Make I put firewood for the fire.
Beep.
Send you the wire. Now you are go am I and I know go retire. Bedroom voice be like say you dey for the choir. Do re mi so la si do, do do mi la 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 la.